kike kwa mikono. Mwangalie ndani ya macho. Mpeleke kando na umwambie. Crime and I'll be your defender. Overpower me so that I surrender. Ooh, I wish I could be your saliva, so that I could taste your lips whenever. I envy your hipster. Vile inakushika kwa mapa. Kwa kweli manzi umebarikiwa. Ndio maana tunaimba hallelujah. I wish I could be your shoe. I would have such a beautiful view. And if I was the slit on your dress, my goal in life would be to aim for the highest. If only I could be your body lotion, I would walk with undivided devotion. Kila siku na kufikiria, ndio maana nasinzia. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza. Miaka rudi miaka nenda. Utafanya, nitafuata, nitachora nane, ukichora saba. And I promise I will never be a player. You're my red card, no longer middle fielder. Be my wife and I'll be your bogey bender. And let no man try to lay asunder. Na wakijaribu kutulay asunder. Mungu moja nitawapiga ngeta. Na kama ungekuwa ngoma, ningependa kukuwa amplifier. I will amplify and equalizer. Paka ata matiuta sitachuna. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza. Miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza. Kila siku ya kalenda. Deepest part of my heart,
the deepest part of my heart.
This comes from the empty hole in my soul,
the empty hole in my soul.
This comes from the highest point of my spirit. If you know what I'm saying, then you will feel it.
Feel it.
This comes from the deepest part of my heart,
the deepest part of my heart.